Hey Tom, peace of the king and you know it. King Mo, Lisa. You know what time it is, classic.
Peace of the king and you know it.
Kama kawa club on your home. Kila mresh ko fresh cheki it bomb. Amelewa na mangova taki bakom. Akuna kova mpaka kesho home akuna form. The www.bendova.com. In club o mi za kuna kunda same. Wedi inachoma kama kawa. Mashampani yana mongo kwa madawa. Nola sisi hakuna wako mpenzi. Ni kujipima tu size Prado ama Benz. Hakuna wezi ni simanzi. Mapenzi wazi wazi. Kila mtu crazy. Cheke kila dada amejibamba. Hakuna kwenda mambo ni shega. Nukti mwanga ukitaka unagonga. Manega benja kasha jibunda. Na mtoto mkali kasha mpenda.
Kila demu ndana club. Atujudu tunajibanju. Tunaruka na swingi ziko tu juju. Atutaki machali wakuje huku. Usileti mapozu metoboka. Mfuko surambaya ondoka. Tutaki vituko.
Masha pane. Jibambe na Kenya gizu. Inesi blue in the dust of fucker. Gesho tunaspenda. Mother masha pane. Jibambe na Kenya gizu. Inesi blue in the dust of fucker. Gesho tunaspenda.
Hey mama taratibu tu. Tutafika kesho usijali du. Mambo kama kawa sunajua. Pesa so shida wekunyo ata take shower. Kama kicha kikiuma nitakupa dawa. Rumu ziko fru kichoka sema nitasota. Wambie mabesto na zenda kesho takupata. Hey, ni haja manzi. Yeah. Mwaga, Masha, Mpane, Jibambe, na Kenya, Kingi. Yeah. See everybody right.
Masha Pane, Jibambe na Kenya Kingi. Ginesi blue red in a dust of fucker. Kesho tunaspenda. Mother Masha Pane, Jibambe na Kenya Kingi. Ginesi blue red in a dust of fucker. Kesho tunaspenda.
Usilete bia, niko poa japo nimetulia. Nimo ndani club na bado na jeshimu. Utanisho nini, ebu nondole wazimu. Na watisha mderei nimenyesha. Na ulevi wao watanipata aoo.
Masha Pane, Jibambe na Kenya Kingi. Ginesi blue red in a dust of fucker. Kesho tunaspenda. Mother Masha Pane, Jibambe na Kenya Kingi. Ginesi blue red in a dust of fucker. Kesho tunaspenda.